isimo sasekhaya. Wayefuna ukubona umndeni wakhe wanelisekile futhi ujabulile. Wayezama ngamandla akhe onke ukuthi lingaze lihlali kanti zimo. Wathi masithola ucingo luqhamuka egoli lusibikela ukuthi ubaba angasekho. Azange kwakholakala kodwa ihleleke iqina ukuphuza kanjani umphefumulo kababa ngoba sisamdinga empilweni zethu. Ngeke ngikhohlwe ngezandla zakhe intofontofo, ngeke ngikhohlwe ngothando lwakho olufudumele nanoma iy'ndlebe zami zisilangazalela ukunambitha izwi lakhe. Kodwa Jehova usidala kanjani izilwane zakhiwe ngomfanekiso womuntu? Ngisho ngoba bamkulelo wami ubaba, ngizakubuhlungu ngoba sophinde sambona ngemehlo wenyama, ngizakubuhlungu ngoba sophinde sayibona inyama yakhe inyakaza. Baba uze usibheke ekukhuleni kwethu, ubuliqhawe elinganakumlinganisa emhlabeni wonke jikelele. Izandla zami ngiyanigeza ngoba nisophinde nimkhawule futhi. Asanda Danibe.